da soo gabyaaye doonna gabooba goosa waayona ila soo gabyaaye guhaad ka dhaafe gabaryaa ku guursan maaye guhaad ka dhaafe
Gafada ehe